baena kuba mnandi kakhulu le app xa unefriend ezirayithi ningcokole ngezinto nje ezakhayo. Don't mind izinto ezininzi cause abaninzi bagcina bejola le nto iqala ngokuri nice pic naleyo comment igcwele imo set faces red emojis ayilo bhuti yomikobhekelo mjida yena uyandenzela mara soze ndimxelele izoba ngathi ndazifunela nje nina nijike nihleke. No uyazipha kufacebook komente kwipiki yakhe umhle nkosazana aphendule fast naye ndabuyela handsome nawe umhle nje mthen ungandipiti nje ey okonako unamna ndakufatela ngasembe nawe ndinko stay forever yazipha kufacebook
Virginia.